Free Nation.
Maneno mnayosema hakuna jipya linaloniumiza roho, mwisho wale likigoma anavyonidekeza mpaka naumbapo. Yani kwake mine pole kama so mimi, anajua kanipa nini. Mena mganda ganda 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 na ananipatia. Yani kwake mine pole kama so mimi, anajua kanipa nini. Mena mganda ganda 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 na ananipatia. Waweke ukuta kwa kunisha weka nuta, umenikamata na siwezi furukuta. Uvae kajinzi baby uvae bukta, bado napendeza figa yako matata.
Simwachingo, simwachingo, simwachi, simwachi, simwachingo, 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 simwachi, simwachi, simwachingo.
Baba Godi amenipa rijali, mwanaume amenipa kweli. Baba Godi hapa ametisha, tukigomba na kumwacha na anavyondekeza. Mtekenya mwenzenu macho nalegeza, ai aya machela mjaze kibaba nawekeza. Ai hata jikoni nampelekea, nikimisi anantembezea. Kwanza cheki si tunavyofanana, hata mkimwita malaya, msidhani tutakuja kuachana huku kila siku sherehe.
Waweke ukuta kwa kunisha weka nuta, umenikamata na siwezi furukuta. Uvae kajinzi baby uvae bukta, bado napendeza figa yako matata.
Simwachingo,
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 simwachingo, simwachingo, simwachingo, simwachingo,
take five now, take five now.
Another Gbedu from NigerPickup.com.